Koko ibaruwa ni jewe nayanditse. Icyatumye nyandika ni ukubera ko habaye urubanza ariko urubanza ntabwo rwarangiye, kuko iyo urubanza rurangira yuko abakoze icyaha bafashwe bakagihanirwa. Urubanza rero uko rwagenze, rwari urubanza rureba abantu batatu bari barafashwe kwitwa kwa Sendashonga bikimara kuba, ariko nyuma y'urubanza rwamaze hafi imyaka ibiri baza gusanga mu by'ukuri abo bantu atari bo babikoze. Ni ukuvuga rero ko urubanza rwaciwe babarekuye, ariko umuntu yarishwe. Iyo umuntu yishwe rero ni ukuvuga ko hari uwamwishe, urubanza rero ntabwo ruba rurangiye igihe cyose bataragera ku bamwishe.
Ikintu cyatumye nyuma y'imyaka yose mwongera kwandika mugasaba yuko urubanza rusubirwamo kandi rwasaga n'urwarangiye ni iki?
Ni ukubera ko haje ibimenyetso, wavuga ko ari ibimenyetso bishya bishingiye ku magambo Perezida Kagame yavuze, avuga ku byo urupfu rwa Sendashonga, avuga ngo ku muntu w'umwanditsi w'umufaransa wabyanditseho, akongeraho akavuga ati mu byo yanditse mu by'ukuri harimo ukuri, natwe ibyo bintu twari tubizi kandi ni nacyo cyatumye Sendashonga apfa. Urumva rero aya magambo iyo uyasesenguye usanga ashaka kuganisha ko Kagame azi ibintu ku rupfu rwa Sendashonga. Rero nkavuga nti ni urubanza ni rwongera rutangire, agende byibuze avuge ibyazi. Niwe wabyivugiye, sije nabimuvugiye. Si rimwe gusa yabivuze inshuro ebyiri mu mwiherero w'igabiro no mu kinyamakuru Jeune Afrique.
Mwanditse muha kopi Perezida Yoweri Museveni wa Uganda n'intumwa nkuru ya Leta ya Kenya ndetse n'ushinzwe iperereza muri Repubulika ya Kenya, ariko ntimwigeze muha kopi u Rwanda. Ibyo bisobanuye iki?
U Rwanda mpamvu mfite yo kuruha kopi kubera ko icyaha cyabereye muri Kenya, ni ukuvuga ko ubucamanza bufite ukuboko kuri iyi dosiye ni ubucamanza bwa Kenya. Hanyuma niyo mpamvu nandikiye nyine umukuru w'igihugu cya Kenya ngaha kopi ministre we ubucamanza aribyo bita attorney general nyine muri Kenya, na n'umukuru ushinzwe iby'igenzacyaha nyine za director of investigation muri Kenya. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni nawe namuhereje kopi kubera yuko mu byo Kagame avuga aravugamo Uganda cyane, ko mu byatumye Sendashonga apfa, ku cyatumye apfa kwa bivuga ngo yari yahuye n'abakuru b'ingabo bo mu Bugande. Urumva rero iyo igihugu kirimo kuvugwa nge numvaga ko ari ngombwa ko icyo gihugu nacyo mukuru w'igihugu kivugwa nawe agira kopi, kuko urumva ko harimo nyine ibyo ibintu bifata nko ku Bugande byo mu Cyongereza bakwita connection.
Uracyahatanira kugira ngo hamenyekane abantu bishe umufasha wawe nyakwigendera Sendashonga. Uru rugendo muri imyaka 20 ishize ni urugendo rwakugendekeye gute?
Urugendo rukomeye cyane, nk'uko nawe ushobora kubyiyumvisha mu nyamakuru, kugira ngo wicirwe hanyuma imyaka 20 igashira ubutabera butaragerwaho, kubera yuko hari impamvu ngo z'abantu bafite ubudahangarwa badashobora kujya imbere y'amategeko ngo babazwe ibibazo. Urumva rero kuri jyewe n'umuryango wanjye abana banjye babaye imfubyi nanjye wapfakaye, turaho tugitegereje ko ubutabera buzaba. Urumva rero igihe cyose umuntu yishwe iyo hataraho ubutabera ntushobora kumva uruhutse, nubwo naho bubaye ntabwo navuga ngo naruhuka kuko narapfakaye ntabwo bizahinduka, ariko byibuze ukavuga uti abakoze icyaha barafashwe twamenya bari bo kandi ubutabera buzabaho bazabihanirwa. Niyo mpamvu nifuza ko iki kibazo kirangira ubutabera bukaba, tugashobora kumva tuvuga tuti turaruhutse. kuko ntabwo nzigera nduhuka igihe cyose kimeze gutya. Ngiye impamvu rwose yabinteye kandi ngurwa urugendo ndimo njyewe n'umuryango wanjye.
Turagushimiye cyane iki kiganiro uhayijwe rya Amerika.
Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye.